another year older, and another reason to celebrate.
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, old C. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, old C.
Alizaliwa siku kama ya leo,
old C Banu, kaka yake Oshmi Banu,
watoto wa papa Roger Banu,
na mama Mishu.
Leo ni siku yetu ya furaha,
tutakula, tutakunywa, tutacheza.
Tumeshafa,
tumeshapendeza ni pari.
Osi Bando amekaribisha marafiki, familia,
majirani,
azima mshuma,
kata keki sasa.
Balala papa neko
se
mukeme wia
batwa mbele mbele
olsi Bandu Mungu akulinde wewe ndiye nguzo ya familia na dia nakupenda sana na wewe pia upende
ndugu wako Oshmi
Arapi Logistics
kampuni na Kampala.
Happy birthday to you,
Olsi. Happy birthday to you.